uswakwazi wase ngathi awuneli ndawo kube sengathi ngumtshingi bethwa ngubani. Emnganeni bami ngaphiya nomuzwa ungazizwa kahle eside isikhathi. Thina bantu sithanda ukuzizwa siyinto fontofo esikhumbeni sethu, sithanda ukuzizwa sinjengenkomo ezaziyo ingeyasiphi isibaya, ibhilonga kuphi kumbe i-identity. Kodwa kwesinye isikhathi lokho kuzizwa unendawo kuba ngumuzwa osikhohlisayo. Angiqala ngikubingelele ngikwamukele engosini yethu eFresh ngingusibalo BT wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Phakathi ey'nhlizweni zethu sithanda ukubuka abantu ngokwey'gaba zomnotho ney'khundla bakuzo nokuthi babuka kanjani, bahlakaniphe kanjani, bahlalaphi nokuthi basiphatha kanjani. Akumele sikwenze lokho, siyazi futhi, kodwa imvamisa siyangena kukwenzeni. Mase kuthiwa mina nawe sasiphile ey'nsukwini zikaJesu, sasombeka kuphi uJohane umbhabhadisi ohleleni lehlalo? UJohane wabe umuntu owayehlukile kakhulu, wayedla amaqhwagi egqoka isikhumba sekamela eshumela umlilo uqobo esehlane. Lokho kwabe kwehlukile kakhulu ngokwenqobo yesikhathi. Kodwa sithole ukuthi wabe umzala kaJesu futhi uJesu wayemnika iqholo eliphakeme kakhulu. Mhlawumbe ngamele simbeke phezulu ohlwini, hayi le emsileni. Ngakho nansi indlela uJesu abuka ngayo okwakwamhlaba ngokuhlukile kunabantu. Uthi lapha kuMathewu 11 verse 11, ngiqinisile ngithi kini, kwabazelwe ngowesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane umbhabhadisi, kepha omncane embusweni wezulu mkhulu kunaye. Wow, kuyisimangaliso sento lokho ukuba kushiwo indodana kaNkulunkulu ngomuntu wasehlane ongajwayelekile ongekho ordinary. Kodwa enkulumeni elandelayo okuyiyo kanye mina engithatha kakhulu usethi kuyo lapha kuMathewu 11 verse 11, kepha omncane embusweni wezulu mkhulu kunaye. Ngakho uma uba nesikhathi la khona uzizwa sengathi uyimfeketho nje awungeni ndawo ebalazweni, uzizwe kumbuzizwa unganakiwe, unganikwe vele, umkhuleko wami ngokuthi sengathi amazwi kaJesu aqhubeke enkeneze enhlizweni yakho, ngoba emehlweni kaJesu thina esingebani sibakhulu, ngisho ngaphezu kwabakhulu kakhulu. Yizona ndlela lezo zikaJesu zokubuka izinto-ke lezo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo ethi WhatsApp ongasithinta kuyo ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.